arday kor u dhaafaysa ilaa 3,000 oo arday ayaa waxay ku biirayaan macallimiinta kala duwan ee tobabarka macallimiinta gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya kuwaas oo kala xaroonaya dabayaaqada bishan macallimiinta magaalooyinka Garissa, Wajir iyo Mandera ku yaala kadib markay dawladdu qaadatay in hoos loo dhigo natiijada ardayda dugsiyada sare ka soo baxay ku biiri karo dadka tobabarka macallimiinta Umar Hussein waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada haatan ku biiray macadka macallimiinta Garissa County waxaana laanta afka Soomaaliga VOA dooga waramaya waxa ku dhaliyay inuu macallin noqdo
sababta macallimi uu beertay waxa way gobolku ay ka jiraan macallinaan ay jirta taas darteed intan ardayda caawiyo muslimka aan intan caawiyo taas darteed tijing ugu beeraya macallimada darteed
15 sano la soo dhaafay culayska dhanka amni darida ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga dalka Kenya wuxuu sababay in hoos u dhacdo waxbarashada gobolka macallimiinta ugu faraha badnaana haatan ay isaga soo baxaan waalidiinta wax garadka iyo siyaasiinta iyo dadka cilmiga ehel ku aba waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer dhiirigelinaya ardayda dugsiyada ka baxay inay ku biiraan macallimiinta tobabarka macallimiinta say u buuxiyaan boosaska haatan macallimiinta kale dalka Kenya oo ga baxayaan madaxa golaha muslimiinta sare dalka Kenya ee gobolka Waqooyi Bari Dr. Aden Yunis oo la hadlay tirada ugu faraha badnad ee bishan ka haadirtay dugsiga tobabarka macallimiinta Wajir County ayaa waxa uu sheegay waalidiinta iyo wax garadka iyo siyaasiyiinta inay isqabsadaan siyaasadda haatan waxbarashada gobolkan wax badan laga bedelo
si ummada hoggaamiyalkeeda ay u bataan culimadeeda ay u badato madaxdeeda ay u badato looga helo county commissioner imaamiyal sheekhiyal qaadiyal pilotiyal lawyeryal engineer loo helo waa in macallimiinta primaryga xoog aan saarno oo ilmaha garoonka laga soo dhiso oo tuulooyinka kulli tuulidan as engineer ka imaada tuulidan kala pilot as ka imaada tuulidan kala as ka imaada county commissioner tuulidan kala as ka imaada lawyer tuulidan kala governor as ka imaada tan senator as ka imaada sidaas ayada kaliya ayaan horumar ku gaari karnaa marka waxaan leenahay dadweynaha ardada hala keena college kan hala keena dadka CDF ta bixiyo imbiyaalka iyo baazariyalka bixiyo governor ka mid yahayna si gooni ah ha loo fiiriyo college kan
madaxa macadka tobabarka macallimiinta ee county ga Wajir mudane Cabdi Aziz Abdullah oo sawna ka hadlay munaasabadaasi lagu dhiirigelinayo tirada ugu faraha badnayd ee haatani ee ku biiriya macadka tobabarka county ga Wajir ayaa waxa uu sheegay in dawladda iyo waliba maamulka Wajir County looga baahan yahay inay ka kaabaan ardayda dugsiga haddu ardada haatan macallimada baranayso dhanka dhaqaalaha
waxaad arkaysaa hal waalid oo 2 cunug 3 cunug ugu jiraan meeshaan noloshiina qaali bay noqotay waalidkii marka wuxuu la xarbanaatii marka waxaan ka codsanaynaa madaxda countiga oo governor-ha weyn yahay iyo MP-yaasha senator-ha iyo women rep-ta ilaa MCS-ka in ay ahmiyad siiyaan tababarka macallimiinta khaas ahaan macallimiinta primary-ga dadka Wajir County dhalinyarta Wajir County oo macallimnimada dhigato waxaan rajaynayaa waqtiga baasiriga marka la gaaro in ahmiyad ay siiyaan ay maaragtay ay hor number 1 ka dhigaan insha Allahu ta'ala markay fees ka bixinayaan
isku soo celiyo dhiranaan ayaa laga dareemaya guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya kadib markii hoos loo dhigay natiijada lagu qaadan kara ardayga inuu koosaska macallimiinta uu ka qayb qaato sidoo kalena ay ardaydu haatan helayaan lacag ay dowladaha countyada Wajir Mandera Garissa ay siinayaan ardayda ku biiriya macallimiinta tobabarka hoggaamiyasha qaarkoodna u sii ballan qaadayaan in shaqooyin ay heli doonaan ayaa waxa soo ifbaxay in tirada ugu faraha badan haatan ay ku biirayaan dugsiyada tobabarka macallimiinta gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa